murder.
Katimbulira byembera nkola nkyayise bikusumbuwa leka nyumize byali byalema kansuubire sikusumbuwe tonsangeko wadde ne bala guno omukwano nze nkwesiga
ng'omukwano guno ng'omukwano guno baby love it now baby love it now ng'omukwano guno ng'omukwano guno nfa baby love it baby love it now wabula kimuli kyange kyakwagala mpita wentuuka
kimuli kyange sikugabanenga ne wendwala
kimuli kyange njakwagala mpita wentuuka
kimuli kyange sembera mpunye kukalosa
ebisenge by'omutima gwonyagala bibi nga byetaaya kuba omutima gwange wano mpulira nnyo nga kwetaaga oli muzibu nnyo okusanga yakayaka nga ttoola onkuumira mu nsanyu baby ndaba twesaana
omukwano guno omukwano guno baby leteno baby leteno
ng'omukwano guno ng'omukwano guno nfa baby love it baby love it no wabula kimuli kyange kyakwagala mpita wentuuka
kimuli kyange sikugabanenga ne wendwala
kimuli kyange njakwagala mpita wentuuka
kimuli kyange sembera mpunye kukala
pretty as in me boy them pretty
baby if I'm in love I'm into you don't remember darling I'm into you curse all the words as I come for you who got better for you know the girl
na embuzo aye only judge any man gang who you say go aye on your man gang when you eat all
what you want you say kwagala mpita wentuuka
kimuli kyange sikugabanenga ne wendwala
kimuli kyange kyakwagala mpita wentuuka
kimuli kyange sembera mpunye kukalasa
anyone for the mention and now your mother.